ndeni yãk kõo dadzogdk dzikra la o jeju y kam donangt a k deg n gãi k n dol on goa na madenge taag kaane ẽen n gãi wo. Jeju elan y tar n madenge taasge na yel n ta k to deg n d dan kũms n doo. La o n gãn jeju dõ-kak dost, jeju el ta k to deg n daan sɩa madzal el bawun ãn bom n yego madzal lod kɔ k to ger yãan raanal. Jeju n dig kad n ken doog lon k raan tɩ bɩ wo. La o n wo kak dost k ta tɔ dzɩa n do deg kad k tar n nɔ na k daan madzal k nɔɔl el takl wa k to madenge taan. Jeju el ta k ta tɔ dzɩ tuub k to dzĩ kaanɛ dzĩ deg k madzal dzaw k kelaraag k madzal dzas kad k yego madzal la n gan kõodzg koal. Mari dzĩ madenge taa jeju na la o n kde k n dzɩa dɔdow tɩ la jeju ye jeju hwadzkron tɩ tugongar kam dzɩ yego madzal glodzɩ kɔ tuub k to jeju tari n dig kad y tar n wo. Jeju n dig kad y tar deg tuub ge k ta kad k deg tuub ĩ wo mi wo dzĩ kam k sok ber dɔyãg tɩ tuub wo dɔnãng tɩ wo. O n deg dzo a wun k taak nɔ as kad n dɩn nɔɔtal lan nodzɩ nɔɔtal la la o n ger n zezi ye lan nodzɩ nɔɔtɩ. Zezi n dig kad k deg tuub k lan nodzɩ nɔɔtɩ k n digin taalo nɔ k hɔn daan nodzɩ k nɔ yãn nan la zezi n doodzɩ ade k tar nɔ y tar gɔnkõe tɩ tɩ roibe y tar madwee tɩ tɩ roibe kad k tar deg tuub wo dzĩ madzk deg tuub wo.